bwetengera ya kwa dechibina cha FDC bendera ku chifo cha bukulembeze gwanga Nathan Nandala Mafabi akakasiza abantu begombala yenyera mu district ya Kamuli endi government yegenda kugonjola ebizibu byonna ebyafuuka bana bali mu gwanga lino okuli omulugu be obulyake n'obutali bwenkanya byagambye nti bibaddewo obukyanga mu 7 yakwata obuyinza Mafabi ategeza nti government eriko ensonga y'okulwanyisa nti government eriko ensonga y'okulwanyisa obulyake egikutte mu ngeri ya lubalaato era gamba nti tekyalina busobozi kulwanyisa obulyake bwagambye nti bubaddewo okumala emyaka egikunukiza 40 egiyise government eno gyemaze mu buyinza era alumiriza gavumenti okuddira abantu beno ne bafuula abasabiriza abatalina kye bayinza kwekolera okweyimirizawo oluvannyuma lw'okusuula ekirime kya pamba bangi kye baali basinzirako okwebeezaawo mu bitundu ebyeteeso n'asuubiza abaayo nga bw'agenda okuzzaawo ekirime kino kiddemu kifune akatale amu n'okuzzaawo amakolero agapamba agali mu bitundu bino abaayo baddemu okufuna ku nsimbi mu nsawo zaabwe nga bayita mu kirime kino.